Hey, yeah. Oh, oh, oh. It's new Alanine up on the track.
Fimbo ya mbali hayui nyoka. Nyonga sadali unipande nzuka. Haina kiki kiki, haina drama. Kuku kafa kwa kideli. Do apate jike fupage ukanyama. Kwangu wainaga kufeli. Sawa kupoteza. Nipo single. Nene pa mie. Nipo single. Sina stress hata kidogo. Nipo single. Nazo si shindani najue. Nipo single. Nipo single. Nene pa mie. Nipo single. Sina stress hata kidogo. Nipo single. Nazo si shindani najue. Nipo single.
Kamba unatafuna karanga.
Unataka na kuongea.
Unashuka na kupanda. Timbwili majanga.
Mototuni unachochea.
Mwenye macho ambiwi tazama. Kusoma sijui ila picha nishaya. Taka cha uvungu nikainama. Mbona ulipochana ujapashona, yeah, yeah. Na mshukuru mola wangu. Kaninyima ugonjwa wa kubembeleza. Mbili za komoja yangu. Sina uoga kabisa wa kupoteza.
Nipo single.
Nene pa mie. Sina stress hata kidogo.
Nipo single.
Nazo si shindani najue.
Nipo single.
Nipo single.
Nene pa mie.
Sina stress hata kidogo.
Nipo single.
Nazo si shindani najue.
Nipo single.
Thank you.